Tanzania, Kwani Zimepata. Ni furaha kwetu nchini zitatu, Kenya, Uganda na Tanzania, Kwani